the low key. Yeah, yeah, yeah. Tofuna machesi, ropa dupa malo yake. Mami takulile matresi. Fanya ho never tell, Jason the cone. Funa we pull a man holy mose. Oh Jesus, I'm covered. Elios in a bowl of cash.
Sende kufoka ndiye sansu. Tia kupala ndile mbansu. Funa ngene ndise posha. Bola hasu isi tega. Sende kufoka ndiye sansu. Tia kupala ndile mbansu. Funa ngene ndise posha. Bola hasu isi tega. 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 Sende kukona ndile mashau. Tia kupala ndile mbansau. Selo mochu ndile nashau. Selo mochu ndile nashau. Yeah, yeah. Asifoga ndibu shansau. Nika kopa sindizu kansau. Nili benta yukula maisha. Nili benta yukula dress, yeah. Sende kufoga ndile sansu. Tia kupala ndile mbansu. Funa ngeni ndize posha. Bola hasu isi tega. Sende kufoga ndile sansu. Tia kupala ndile mbansu. Funa ngeni ndize posha. Bola hasu isi tega. 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 Bola hasu isi tega.